olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua wala aule asosia fo ma inifo i au se taliena ili Australian Dental Association ili malotele e whaatupeina i lalo o se polo kalame whaapitoa atongo fritinga o oloa o tangata mātutua ili atunuu. Na lātou whaalia e whaita wafe tangata i le ova i le ono se fulmara lima tausanga le mātutua wa afia i ngāse ngāse mātu i ae mana omiai o na tausia i whalemai o na o le le whaia o ni tonga fitinga māsani a toa i ni tonga fitinga whaifaipea o lātou ni fō. E māfua lea o na o le tau ngatā o le tau o tonga fitinga o ni fō i obsetalia nei. E pe o le li o John ua fitu se fulmara le ono tausanga le matua. To e lua ona nifo la e maupea.
It's going to cost me to have those replaced if I do. Whether I just continue on eating soups and soft foods, funds are a little bit low at the moment.
Nā whaalia e le asosia fō ma inifo, o John maisi tangata e lata I le se fulma le ono afe I le atunuu. E iu ina tonga fitia I whale mai, mai nisi o ngāse ngāse mātu I ā, e iaiso o tanga, ma ni wha amai o lātou nifo, ona o le tele o tausanga, e le o tonga fitia e se fōma I nifo. Na saunoa Dr. Angie Nielsen o le Australian Dental Association, o wha amai o nifo, e ao fia I maisi vaenga o le soifua malolo ina o tangata, E pe o so o tanga o whaamai o le nifo, whaamai nifo, ma le suka, a toai, ma le mai fatu.
Lots of emerging evidence now that's showing there's a bi-directional link between oral health and general health. So diabetes can be impacted, for example. It does have impacts on cardiac problems as well. We need to stop separating oral health from general health.
Dr. Angie Nielsen, o le Australian Dental Association. Ua wala aule asosia fō mai nifo I le mālo tele, ina ia whaavae ina se polo kalame e whaingo ina o le Seniors Dental Benefits Scheme o se benefiti mō tangata mātutua a wā tonga fitinga o lātou oloa. I lalo le polo kalame le nei, e mauai e tangata mātutua tonga fitinga o nifo le te tōngia pe maua fua I a tonga fitinga o nifo mō le lua tausanga e whaatapulaa I le afe se lau tolu se fulma le lua. Ai lunga tole nā, ia ua tatongi e le tangata, ia le vaenga fasili. O tangata mātutua uma iei concession cards, e mawaina le nei wha amanuianga, ma e au fiai, ia suenga mawafua I fōma I GP, mō tangata I lunga atu, o le fitu se fulma le lima tausanga le mātutua. O se fuafuanga, o loo tālia, Ma na whaalia le taitai o le Greens, Adam Bant, ua sa tau ona maua e tangata uma I lea tunu utonga fitinga o nifo I lalo o le polokalame a le Medicare.
People are putting off going to the dentist because they simply can't afford it. Now, when the Greens were in the minority parliament in 2010, we got dental into Medicare for kids. With these growing calls to get dental support for seniors, we need to get dental into Medicare for everyone.
Adam Green, Adam Brandt, le taitai o le Greens. Ai le o se wala au fou, le wala au le nei mo se Seniors Dental Benefit Scheme. O se tasi le nei o whautuangan au mai le komisi su e le Royal Commission into Aged Care Quality and Safety, I le tautanga lua fe lua se fulmalatasi. Na whautuwe na foi I se ripoti ale senate, I le lua fe lua se fulmalatolu. Na saanoa Dr. Nielsen o le Australian Dental Association, e le maalama malama I mafua ango le umi o toso e le malo tele, le whaavaeina o se Seniors Dental Benefit Scheme.
I don't know why it's not happening. You know, the public are asking, we're all getting older, we're all going to be older people, hopefully. I don't know.
Dr. Nielsen o le Australian Dental Association o le ripoti na whaamaupopoina Hannah Kwan ma T. Mitchell mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.